tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde miden alal bare chapantati lewru avril hitan 2025 yam disapo e jid yabilike cinema chapanay joy maison la presse poma ko don yuccina on kabaruji dikigel hande woni alisi se kanko ajaratu trawol wonto boggi jambe to ko hawra e do modum le timmode batoji pawinodi do yawtagol nuygal sariya mo parti politique en be jodi do modum le leedi amen di kabale societe civile hakkilaji mo en ana pecci do hen fedde hasse ernde holiti wiide bonandaji ngattedi fewde hakkiji civil emne leydi amen di kanyindu yaari yeso sanne sarab sukab yogabe kanyu en ka sukulaji mu em ana mawni sanne sabu sukab mu em wakkati ko yidi e datidi fuf yake nabe sonne dum e yowtere amen sum surnerum hande o ngaram be donade famdo majjum secret bon sembe kabaroji dum jogonon ki hande bismillah modon hedaade dum batoji modi pawinodi do yewtagol noygal sariya mul parti politique mb jodi do mudum leedi amendi timminoga jeena lewru avril hitan 2025 bamako do anyaji kewdi woni koltaadi le timmode dido batoji hakkuna majji ananumugol kanko general asimi goita so wada dum president de la republique o halfinedu manda dubi joy kedin tinte do kasam fusugol parti politique ngaydi tikkinde do sariyaji juingol dido parti ngaji fa nyalama dum gon do tafon do ka parti ngaji de jabbay koyde mu emtawele dido batoji kanyu en ka wala fuko sifi do hem tafom ga bal societe civile lid amendi kanyu en ka hakkilaji mu en ana pecci do hem san mamadou samaseku
beedade fusugol bal politique de horbe be politi dabreji goddi yalla butude adadu maji tidende sifaji nyibugol bal kesse politique ndeno nyibugol walde yata tiagal yubugol miloji temdra sifa bango dudun fo hande le dido jodo halaji di itugol falla ba kabaru jogala ardo bal kirondirbe lamu nawtorgol am saddaaji furbadi les projets ngaji yirewere hultama wiido do hankasen subagol president o yo cilol gotul tagal yobugol miloji temedidi chapande joy sefa yalla lata de candidat di do yilaji di e wi premier ministre o joktitagol jawtangoji amade le batu mawdo ANR e kenedun nuygal sariya kessal ngal juillet 2023 balle politique de kay wakat jono jabay sefade sabi hulti wiido be jogi batu e le korta ko kanon pelle halene e kay hakilaji mun na certi e do ido jabuji di kar sok woni goto e pelle halnan en hultiwide ido yilaji di yo bangal hewtagul dabare tidalla leedindi e semingul jola lam fedde hayebe ajikad hultiwide yo jati yeddugul sariyaji leedindi
fusugol parti politique ngaydi leedi amendi ka wana huna mojuna feyi e dum dum en wayedu lata sababu dimbude golle mo lam hakkundeje o wondi wadde leedi amendi le nyalamo hande o nam holitiriwide kanko docteur Hussein Ben Bamba le wi mako fusugol parti politique ngaydi ka latto huna jeddon san sariya no do nuygal sariya mo leedi amendi jodde mudum le nyalamo hande wonko wi mawdu samaseu kere Ousmane Nyali Bouni
le pouvoir
jodi bi do sallo handen anya mubben yo sembinde lamu mubben do utugol sembe bale politique ko kolti wiide nafa fu ngala bale politique dene andon wiide yo kanyu en goni nuygal democratie kaku fusgol de bale yo salanade hakke joingol bale politique kaku tawene nuygal sariya mali yamiri don en fudo comportenin en anden wiide fusgol bale politique le mali yo dum ala hali goddo kasen le tariki leydi mendi edon uyta sembe gollirde politique kaku kanye democratie kaku dun beydan sembe be lam o woni juudum en handen be lam hakunde yo jiddo kaintan wadde ko yidi yidum yarude tiagal ko wembi yoppitere bangal politika ku dun anawaye latade sababu imindi ibilisa le golleje lamu hakkundeje o kanye gondal hakkunde bibbe leedi ndi dun ko hani sakkeli
wadde kanko general Assimi Goita president de la republique kan halfinde mo manda duubi joying bawdo hedintinede ka hakkilaji jamande ana pecci do majum san bande kay sikaso yottare yoroso gaaw kan e bamako yoso yoka e mabbe kan en ka holiti wiide ana jabadin dum wobbe kan en du holiti wiide ana heppi san ne leedi amende warta e lewi sariya wonko be bi Umar Waygalo kedem
akay si mo quand même je suis contre
min kay mi jabanay dun sabide dun yata e demokrasi president wala mo jatti o yottina golledi mo anni gollude di enen gadi kudeta dun wodo deedo tiadele kewte nyaloma hande no en gadi duubi joyi e dido tiidallaaji fa hande wala fuko buyti le hen wotezi gadi tan yimbe kenta ko he mudun yen demokrasi holli do haadata be do mangal pat en ngari le nokkole de fuko kanyo buri waande jam e deejere dina demokrasi o do anni bama dun yata e demokrasi le leedi di fi wotto jono so malinke wihi wote wade min kamel hayne jati en kana halde hala wote nyalo
miri ka feme fofu election
yido kabaruji fu do may tottude hakkilaji modom do majum do hello am Facebook na do compte X chapantati lewro avril ndo woni sarti kokka do bangal sodugol vignette mobile fayotto motongaji les sodu meri mawdo bamako do fayota de sodu to empongaji yobetele commune tatoba bamako do himbel tanube koyde bangal o do golle kanyu en kana wondi joddo dirde tum fa soda vignette mu em fade cuggu o sowede fa kebe famtare anni ko ziyadata mayiga hebani am do majon do fetan Ousmane Ali Boule Madou Samassiou
les sodu meri mawdo bamako jama ana dari ana jokkondiri fa sella do lawol forbongol modon fayfa nata le sudu merendu natidi jama ana nyondire damal don ka dun fetawede himbe warbe don be koltiwide golleji di ana njaawi wana non don wore le nokku lampo yobete le commune tatabo bamako
wari bomde vignette kawa bamu sugula gel joni sabira ona juti sanne anda man ke bammi oro vignette wato ba yurti yeso gisso tan ko te vignette ma ora ona juti ka dun yaawi titala fuf mi hebali e sudu gol vignette on mi hebay warde gilano so dum yu jati farati warde e chakite to dana soni heb avignato hande horam hanni nyimude kabar on tadi sanne gannu ko dasalam ga de wondi be ngaray lobe sabbi kitalla wato hande fuf kem kalsumude
mamadou dambele woni kadiara sottugol vignette ngaji mobilaji leydo ko lampo yobete commune tatabo bamako olti wide himbe ana fandi ko ngarata nangude ndutal kuro hikka o mandarta du nabbe tiagal seda
jama o hewa eli nukuji di hikka ono dum wori ni anda sabbi rafikar sina goma jati vignette ngaji yalta deno yola am fa hande o junno dum lewru on hani jamar de dum tinno hunjande hore keji mabbe
hasin dimbe di talgi ana darta e lam o e de hebininde gise ngaji de vignette ngaji ciottete
kabaru pawido e ndenagule leedi amendi le lewru mars 2025 yaari ciagal san e le bonandaji ngadade fewde hakkeji civil em le leedi ni nom holitiri wede bataki goto mo fedde nuddirta HCR yaltini noga jetti lewru avril 2025 le odo bataki nedo fedde holitiri wede yimbe le ujinaji tatom temede jetti chapan jiddi e nayon woni be hakkeji mu em bonna le leedi amendi le lewru mars le yimbe do yimbe ana warano ujinere temede joy chapan jiddi e nay le lewru mars spittindo dum yaar yeso e le tembere fu tembere e chapanta tembere chapanay e jeegom fa kebe famtare anni ko intala ak bilal hebanem do majjundo fetta modu sama seku
karo titalla yusabi yirwere imadraji gube kaptoje edi habtibe do tatijlidni fuf le raison gaji segu e san ngaldo kewali dugul hakeji tomonte en bangal nogay le tembere natay ka le raison gaji segu e san sabi pingoji fawde bangal pat en e gube lulir eminis darani de denagu nokuji dibe ngoni kabaru tiddo o yo le raison gaji tumbutu tawde ni bonandaji di chobiki de juy sabi di jottiki fa nyere e teme tati sapo jego odo alhali bonandaji di bangal da dabreji di gube kaptoje de ngadata yalla wima be bangal kebal na tawele nokuji di be ngoni tetugal fi yimbe nangugul karahan usruji e ciutali e lelu mars 2024 di horizon gaji di bonandaji di takay majji utan temet di chapan jago to wuddu leddi di lamu muti bonandaji di ciwike de juy bangal unyere tema juy chapan jetti e go dum do sabbi kewal imadraji gube de e wargo le nokuji di nyongiti be urube leddi burkina tawno le horizon gaji gawo mina ekidal takam wiide bonandaji di butrike sappo inay le temdere yo sabi sembingul dabareji denagule nuko
yimbel jogibe kabordo be andita ka natin len genni be noddirta buban jilnde seena il ana le cercle en songo dum wadi noga jitti lewru avril hitan 2025 wakati yamde noga e gu o le yimbel gombel on do nokku ben do yimbe kanyu en ka jabe jati won nokko fidan no tum wala fu mo yonki mudum heddi hen non holitiri wire kabaruji it kebad urde ton dinga be do yimbel ka holitiri wire do e mangal pat en be koyde mu em yottale di do nokkule be do yimbel kanyu en ka hebi da sogure dawaji mu em yogaji nabi
Studio Tamani, projet mo fondation Irondela do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji Irtel mo faba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark, Suisse, Royaume-Uni e kanye coopération espagnole.
Yewtere amem zoom sur nyalom hande o ana fawi ana wodani sarab yoga be sukabe mu en kanyu en ka ko yihele teleji na do sera lawi di ka fu sinam kina sonna dum en hono dum wordi Umar Wayelo
Yusufu wala fu ko salto wadde so tama ne wel suka makko bamde nyamduji fa yotti pomatiji kanyo ko suka pijirta wakkati fo waddanambe tawe nyende mo wi mo wadanta suka be ko jida fu suko makko goddan ton tiddo hore on wakkati salato fe nyamde wakkati judu yana heddan fadda kaaki ana nirka ko do mude leedi wakkati so abbi ko saliki gollude ko o wi ko mammi ko jatti wattatay hono ko mudun se jaari do mamadu do inum buri ko yusufu ko kanyo de yele butikaji di fuf suka mudun china sina sota kulle tidde wakati jatan fe o wotta dun du ko bi jena yalta teleji di fu be biyan dum be jidi so suka be codna ka du ko wi'a ngado fu caloto fesu inni be watti len hono ko mudun anden tan widno ne horsinira suka fu wattana hore mudu hakkille haybo du nokkule godde fa suka jabbo dun
sakrabe on fami don mi kaddete kabaruji amen di kikidi hande hono no andir don ni on bayi holi tidde em ko woni himmeji modon no bangal no golliji amen di yartani do odon numero on gadan chapan jippi e jeegom chapan jena e jitti chapan joy e jeegom chapan joy e jeegom so ni on noddi odon numero kam en gadan ko en bayi fon kuncina hore ko woni himmeji modon odo journal ka en magazine ngal jukita jom odo fon bayi hittade do mere mere do gollir gal gal mi noddirta kuna foni on gadan 37321 mere mere non ga fandi ka fuki na taw don bunno ga kredi le telephone mo on fanje fi nek sel otir amen de wonan dikitaade wassalam yawtira amem kertanaane cellal nyalam hande o ana fawi e do nyaw nuddirta sopis o do nyaw holitaama wiide yimbel be duddum e bamata chapantati yaade yeso buri nangude sanne usman nyali buri tewti andude hudum sabi dum anni ko kanko e kejabe amem gombe le kreduji de hebani em do majjundo festa makko kan e mi e kireje
nyaw no dirtedo gonore andirado ciopisi yo nyaw kebirtedo e daddo a wi professeur Abdoulaye Mamadou Traoré mo service maladie infectieuse CHI.G o nyaw ana mate san le lede de ngala sembe sanne hono mali professeur Traoré holti wide al hali makko ana sedi ni o nangi gorko na debbo le wakkatiji yogaji
la gonore se manifeste
ciopisi wayma fa anda dum no jada hibboyde fu atawam kibbede yiyam ana hem edum sumadu fa jabbiti debbo du fa anda dum o mudum kuto suude mudum to atawa ana wujji omo mata na wala chattudo sanne so omo leldo e gorko dum
sexuel ki son douloureux
be sukabe jokolbe mombe bamako sigu tominya e mopti wonko e andi o nyaw e kolti en ko be pami e makko
jenu ambassador do musukuta fam
minen jokolbe o don nyaw yawi nangude sanne sabi minen woni leldo tobe rewbe no hebira fu ko hebi henka fu so o don nyaw nangima tawam rewbel hewbe leldi da mudum en gidam goto miidi kanyu hebudo o don nyaw suka debbo mo wondi mudum wayte mako kanko do wayti dum e suka debbo goddo kasen kinaabe fu be chawrudi ana wada buure e nokku ciudido e gorko wondure o do nyaaw ana ciide joodi mako choro ridma atama wakkati fu ana naabe sanni ana nyaani
wondure wala bubaga abitama tama kono
e wi infectiologo kuteji o nyaaw ana pawi do alhaalaji kewdi hono bangal safare neddaaku e kebal hede bangal neddaaku e dum wayi laata de sababu rafi holaare hakkunde bamondirbe na do bonda hakkilo himbe yogabe ko professeur aro beydi wide
une infection
nyawuji kebetede lende di ana wawi latal sababu kuytude beengu ana wawi du latal sababu jaati debbo hebata fi cugalel kasin ana wada du so kolol iwa hakkune bamondirbe puri futo rewbe hore jaati andinde tandu wiide chafaje de yata chagal sadda
ko lati fu o nyaw ana wawi sawrede le cuudi dogol toreji men di won ko holti wide sawrobe wi seydina mamadou keita tawro kanko do no horejo ses kom lafia bugu sid kay nyaw to pisi ana wawi sawrede antibiotique ngaji le cuudi dogotoroji men di ka holti wide do won dabereji godudi bawde renude neddo e o nyaw
chafaji majjum ana wodi ga fa keba den toda yure o don nyaw manaji mabbe di kanda nawtorade wakati fu sa ala leldo e debbo na du sa yida nawtorade dum mom chafaji godde gonde ton de bawda bamde chagal majjum
sawridobe ledde balebe do ana mbaa sawrude o nyaw e wi sawridobe ledde balebe sini a fuddi sawrude ma a jukkinan fa do timmi so wana dun an way waddande ma tidallaji goddi karava sogoba ka woni secrétaire administratif sawridobe ledde balebe wombe to minya
sa se soyi
sifa ledde kewde wonton bawde waniede hokke joomu yara lotira nokkule cuudi de mudum so o jokka chafaje de fa timmi madu nyaw o na way wartude e makko
be se repeti
timmode docteur en pemi landi be fukko tivide jogabe ta nyaw ko wahe mudden ka wala fukko matata e makko neddo mo woni mudden tawe martata fi hunde ana way rabude gondido mon